Rumba on the beats.
Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Niko tuli, baby. Kama maji kwa mtungi. Nyonga puli, baby. Nivute ni ishi, ni baki kishungi. Ay, zuhuri, baby. Nibandike, nigande kagundi. Makuli, baby. Nilisha, nishibe kitumbo. Soon.